Tiba kwaje?
Mimi niko fresh barida. Mhm. Yana niko fresh barida.
Fresh barida ni nini?
Ah, hiyo unajua ni hiyo ni nini kwa Kiswahili?
Oh, sir. Tiba simple bye. Domenake. Okay.
Mavo on the beat.
Wakenya muko haje
Freshi barida
Vichu na madongingo
Freshi barida
Nataka kienyeji hako
Freshi barida
Hambie ex wangu niko
Freshi barida
Niko freshi barida
Okay
Freshi barida
Niko freshi barida
Okay
Freshi barida
Steve na wambia don't drinks and drive Kwa nyumba don't beat usichape chape wife Last ni pole pole ukiforce ute die Goma ikibamba nipatie high five Leo nikutulia kuna mamu na mzinga Mabindwa na nitaka aa mimi ninaringa Usilete asira juu bei isha panda Steve o simple boy
Niko fresi barida
Katika, katika
Ka imekubamba
Katika, katika
Ka imekubamba
Katika, katika
Ka imekubamba
Katika, katika
Ka imekubamba
Wakenya muko haje
Fresi barida
Vichu na madongingo
Fresi barida
Nataka kienyeji hako
Fresi barida
Hambie ex wangu niko
Freshi barida
Wakenya muko haje
Freshi barida
Vichu na madongingo
Freshi barida
Nataka kienyeji hako
Freshi barida
Hambie ex wangu niko
Freshi barida
Hakuna miadarati tunalewa na chapati Pigia besa za kulize pati ni sangapi Nasikia muna ite ex wangu Na nikipata pesa nitambai ya gari Bibi ya wenyewe usimfinye macho Kuwa maminifu usipende mpango wakando Juu kikulacho kiinguo ni mwako Penda ule wako ako
Fresi barida
Katika, katika
Ka imekubamba
Katika, katika
Ka imekubamba
Katika, katika
Ka imekubamba
Katika, katika
Ka imekubamba
Wakenya muko haje
Fresi barida
Vichu na magongingo
Fresi barida
Nataka kienyeji hako
Fresi barida
Hambie ex wangu niko
Fresi barida
Wakenya muko haje
Fresi barida
Vichu na magongingo
Fresi barida
Nataka kienyeji hako
Fresi barida
Hambie ex wangu niko
Fresi barida
Niko fresi barida
Okay
Fresi barida
Niko fresi barida
Okay
Fresi barida
Mavu nikulize Uko kwa ndoa ama uko fresi barida